Musaza Kyaddondo abayizi bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka ey'Obwakabaka eya bulungi bwansi kisobozese okukuuma obuyonjo mu masomero n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bino byogeddwa omukwanaganya wa bulungi bwansi mu Buganda John Kitaza bw'abadde nga yeetabye mu nteekateeka ekulembeddwamu amasomero Augustine na Youth Schools agakedde okukola bulungi bwansi mu bitundu okuli Kiwempelu, kuli Kibaati ne Kkonge mu ggombola ya Mutuba esatu Makindye ng'ebikujjuko bino bye bikulembeddwa okujaguza emyaka 25 bukyanga masomero gano gatandikibwawo. Abayizi ba Stena Youth Schools bategeezezza nti bulungi bwansi ono gwe bakoze kabonero ak'okutumbula obuyonjo mu bitundu amasomero gaabwe gye gasangibwa wamu n'ebitundu gye bava.
Erinnya nze Kayira Jovic Tendo. Bulungi bwansi kintu kirungi nnyo kubanga ne Ssaabasajja Kabaka atukubira omulanga okola bulungi bwansi. Katuzze mu bitundu bya Kiwempe, Kibaati, Makindye, Boston n'ebiriraanye ogezaako okuddiza bazadde abazadde abagezaako owaga essomero lyaffe. Okubalowo station mawangira kuba bukyafu badde bungi kasasiro nga mungi.
Amanya gange bamusanda Mwega Sumaya abantu bonna bonna tubakubiriza beeyonje basulenga akasasiro bamuteeke ngayo basilashinge beewala ebirwadde.
Amanya gange nze Ssemwega ye Katin Sheila kiyambako n'abantu nkomiti abakyafuna ndwadde endala kubanga abaana abamu ababeera bava mudde babeera bajja mu ssomero ate abo ababeera mu boarding nabo babeera bagenda kufuna obwo obulwadde.
Omubuulizi w'ekkanisa eya St. Stephen's Erukuli Livingstone Ssemakula asabye abantu okujjumbira okukola bulungi bwansi kubanga Katonda ayagala abantu nga balamu.
Tunabeera nga tutambulira wamu mu mbeera efaanana bwetyo ekitundu kyangira kusigala nga kiramu nga kiyonjo nole tugenda kubanga tuzeewala eggwanga lyaffe erigenda kusigala nga nalyo ddamu obujjanjabi amalwaliro gabutuwa naye nga naffe tukola omulimu gwaffe ku gulawundi kuba Katonda ng'akola omulimu ogugwe ng'atukuuma, Katonda akola omulimu ogugwe ng'atulabirira, Katonda akola omulimu ogugwe ng'atubeera mu mbeera zonna. Naffe tuzannye kitundu ki oba ffe twesuuliddeyo gwannagga tulaamenti byonna byonna tubikwasizza Katonda.
Nnyini ntebe wa Kirombe Zone Ssemanda Steven asabye abatuuze mu kitundu kino bakoma okusuula kasasiro mu makubo kubanga kikyamu era kyandibaviirako okulwala endwadde ezitali zimu.
Muyinza okugayaalirira akatundu ne kabafuukira ekizibu twala ekyokulabirako kakolido kano tukakozesanga ekkubo eritugatta ku kansanga naye bannaffe abaakatale wano bwe bagera ekiro nga bayoola ebintu byabwe nga babireeta kano kabonero ke twagala kasigale mu mitima gy'abatuuze nti nno muyinza okulaga jjalira akantu nga katono naye ne kaleeta obweraliikirivu mu Bwakabaka bwa Buganda wonna. Kisoboka bulungi akatundu bwekatyo okubalukamu kkolera abatuuze ne tutandika okufanga ebiyenje.